This is an MUT Radio podcast.
As I've promised you, ukutige ukonage naganjani la u church boy, butige usimunye umalibongwe. Abamazige bazige umalibongwe. Ngiyabuza ukuthi ke upho umalibongwe. Umalibongwe ke ukhona ke naye. My church boy nje umalibongwe ke usuke ekhona ke. Ilokho efuna ukuthi ke siku note at all times. Ke sizokhumbula ke enye ke yama clips amnandi akhe before singene ke odabeni wethu ke la namhlanje esize ngalo right here in MUT Radio Shape and Own the Future.
Yazi la ma tithe awahlangani kahle. Khonte ngabalance la. Ubani lona ngimkhohlwayo mana osebenza lapha yana esontweni. Hayi umalibongo siyasebenza. Hayi madoda, usethula ke nayo usethethu lo mfana useqhubishile ake ngemthinta.
Hello?
Ellen Kosika mamalibongwe.
Awu mfundisi wami, sekuzokuyophela inyanga impela ungakaze ungikhulumise.
Hayi lutho, ani wena phela seloku ngakushiya nje ezandleni zomlungu ke manje usungekhohle wasangase.
Cha mfundisi, hlambuluka nje usho ukuthi ungifanele ngoba la sekuphela inyanga.
Hayi ke, malibong, yabona manje ngithatha kanje ngcono vele ngilivaleke lo lucingo. Uzoyivala mina le phone?
Hayi vale mfundisi. Hayi ngamanje uyivala impela.
Mana we malibong, awusho mfana mkhamba kanjani kodwa emsebenzini uyaphila umpapadishi?
Mbabadisi? Ubani futhi lo mfundisi?
Ayikhohlwa ke kuzomazi mfana wami. Ngicela ukwazi phela lapho ukuthi kodwa emsebenzi imuni lo nowenza wagcina ungashoyo kanti abantu phela bayafisa ukwazi mfana wami. Usebenza emsebenzi imuni lawo.
Hayi phela mfundisi njengobuza lo msindo nje ngisebenza ema-trucking.
Oh, kahle. Yini phela manje mase edomise ngathi ena umshini ogunda.
Awu, ugondwani futhi manje.
Ugondo tjani?
Hayi mfundisi kanti ufuna uhlekisa ngami la.
Oh, hayi, okay. Kunento lapha engididayo mfana wami. Ngithe mase ngibheka lapha emabhukwini ami. Mangithi ngibheka igama lakho kulolohlu lwabantu. Angithi kunabantu lapha ena esontweni ababusiswa uNkulunkulu ngemsebenzi.
Yeah.
Yes, and then when uNkulunkulu ke eseqala ukuba reward then they give back to the Lord. Uyayikhumbula intshumalo yami ethi ena you are blessed to be a blessing.
Oh yes, oh yes.
Ay, come on. So ke manje mangithi ngiyakubheka kulolohlu mfana wami angiboni. Cishe wangishaya uThixo. Cishe wangishaya uNkulunkulu ena ephela ngenza iphutha lapha into zakho mfana wami usakwazi nokuzamukela phela mangingakufaka ngala.
Hawu ngizohlulwa yini ukwamukela into zami manje mfundisi.
Sizithi ngeke wamukela into zakho phela nawe kungekho okudedelayo.
Hayi kanti mfundisi makuyezami nje zoze ifike kumnikazi.
Mina naku sho ziphika izinto.
Izinto zami mfundisi zona kanye lezo khuluma ngazo.
Phela ngisho zona izinto zizinto zini lezo.
Angazi phela mfundisi wena okhuluma
ngikhulumela ngikhona ngoba wazi.
Oh hayi sengithulele.
Hayi malibonga. Hayi.
Ngicela ukubonga ukubuza Simunye sisaqhubeka na i-video. Uzalo mfundisi?
Yeah.
You can tell away character yakho nje it's live, it's not in acting, this is live honestly.
Mamfundisi ngiphendule emsebenzini izinto ayihambi kahle kuyabheda nje.
Aw ufika nje
impela mfundisi ngifika nje sithi ngumkhuleko la uyabona lana mfundisi kufuneka umkhuleko namandla
into basiqhubeke mfana niholileke kodwa
cha mfundisi engani ngisachaza la
manje usukhulekelani futhi ningaholi ngoba phela manje kuyafana nasiqali besikhuleke mina ngawo
senzalo. Hamfundisi nanisona sizathu leso senza ngicela umkhuleko phela.
Lungile mfana mathi angikukhulekele sishishe dluleni kule nto le.
Bengisacela ukukhuleke mina.
Ukhulekelani wena ke manje ngoba phela wena odinga umkhuleko lana. Kahle hle mfana ngibe izandla lana.
Cha ukuthi ngiphuma kwi fasting mfundisi.
Lungile thandazi thandazi sami libonga.
Oh come on God. Oh come on God. Who are you now? Who are you? God give me your salary. Give me your wait.
Yabona ke bona ke malibong amen ay malibong yazi uthini mfana wami phezulu.
Okay, understand the character yakho no malibongwe lana.
Yes.
Okay. So umalibongwe kahle kahle umzana kanjani mhlawumbe mangasinikeza i character yakhe umzana vele niyazwana yethu yahlupa noma umuntu kanjani nje uyisiphithiphithi nje ukubona kwami kodwa. Ukanjani malibongwe?
Hey, yazi le video. Kade ngayigcina manje yakuhlekisa. No, malibongwe yabazalwa lelaba. Usolo ukuthi yabona umuntu usondelene kakhulu nomfundisi.
Yeah.
Kodwa ukukholwa kwakhe akumile ngendlela. Uyabona?
Yes.
Kodwa manje ngenxa yokuthi nje waba nenhlanhla.
Yokuthi abeseduze nomgcotsha.
Yes, nanokuthi umfundisi uyamsiza kakhulu. Thola ukuthi umphathele iBhayibheli
yena
umuntu owazi ngisho ama bookings uma ukuthi imfundisi uyamenye ukuthi hayi imfundisi next week
njalo
kakhulu nje amabhuku aziwa uyena kodwa nje ukukholwa kwakhe kuyinto engatenga uyabo so baqhajaniswa into enjalo
oh usho ukuthi uzecutshela ukuthi kahle kahle nawe ugcotshwe njengomfundisi
yes and uyathanda ukuyithandazela kanti isingesi sakhe sketch akho
ake siqhubeke sisi
kwazo zonke izinto bengacabanga ukuthi uze ngifike kuleli point lokuthi ngocela manje ukuthi ufike lapha kwami sizolungisa something elapha kuma prayers akho.
Ngafuna sibe saqeda lokudla nje.
Ngithi fika kwami, ophume emsebenzini fika kwami mali bonke sikhuluma indaba yemthandazo yakho mfana mkhonto engahambi kahle.
Kanti yini wrong ngoba ngiyathandaza.
Eh ne phela uzofika lapha yena sixoxe wena leyo nani ngisho.
Ayi mina ngibona lutho nje
wrong. Fika kwami. Ngiyazi. Ngiyilila ngabukani. Yini manje kodwa umfana ngezwe manje.
But as much as umalibongwe ewumuntu okanjalo uyabona kodwa nomfundisi naye unakho ukuthanda imali unakho ukuthi naye ayibheke inzuzo ngendlela idea nga uyabona
yeah ingceko ayifani uyabona
ehhe
khona well bonke bayidinga imali nje elithi iBhayibheli iyimpendulo
yes
yakho konke kodwa khona abayithandayo
thola ukuthi abayithandayo abayibiza now and then
yes 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 uzayi akana amahloni ukufona asho ukuthi angikubone
mabhuku ngiyaphela kuyenzeka
hawu kuyenzeka
kahle kahle usukuveza izinto vele zangempela ezenzakalayo
izinto ezenzakalayo lezi kuukuthi ke manje ukuyiveza kwami ngizwe ngaveza mhlambe from a point elodwa ngiveza uhlobo nohlobo labefundisi ngohlukana kwabo yeah khona ukuze kufike kuleyo point ukuthi abazalwane uthole ibona bawongoqo kakhulu esontweni lakhe ehe akulona iphutha lakhe baze bafuna ukulandelelwa nabo
manje inhliziyo encane igcina umfundisi esenakho kulimala nokuthi
umfundisi yalimala phela kalula
umuntu naye yeah it's understandable nokuthi ke engifisa ukwazi ukuthi oh sinonomalibongwe la endlini zomsakazo sesikhona ke na kanjani Nkosi yami ngicela ukuthi ubakhumbuze abalaleli ukuthi umalibongwe and uvela kephi ukuze bezokwazi nabo ukuthi ba feel welcome
yes ay ukuthi siwe sangena ngale video igama uSimunye ngakasikhakhani sibongo
yes
ngokusuka ngidabuka le empangeni la ngakhulula khona kodwa manje sengahlala eThekwini ngenxa yomsebenzi lo engiwenzayo umaliba kwegama lenkosi is a character that I created
yes.
And kusuke kuyimina kahle kahle so I duplicate myself
yes.
So inceku yenkosi imina suke yabembona vele on the screen but umalibonge behind the phone akaveli yes but it's still my voice so I interact with myself so yeah kulaba debeyibuza kuleyo ndawana cha
nami ke bengididekile like honestly umalibonge ngathi voice yakhe ayifani futhi uyakwazi ngempela ukuthi angene ecathuleni zomunye aphile futhi ngenxaso zomfundisi as I mentioned ukuthi uzalo umfundisi
yes ngizalo umfundisi khona ngale nababa usikhakhane
okay
yeah esontweni Independent Baptist Church
all right okay akazathi athethe nje mhlawumbe ukuthi yini wadlala ngezinto zase enkonzweni because abanye especially abantu abasha abakwazi ukuthi bayi observe kahle indaba bathi kuyikuphlakanipha kuphlakani to reach more of abazalwane because bayakuthanda ukuhleka vele abantu bayakuthanda engazuthi i comedy like and then mase bayadoza bengibukela nje engizolo yomama okhalelwa ingane lapha enkonzweni evaka lokho mase ayifaka idamu mase yathula and then ku end up nje sengizwe atmosphere ukuthi iyashintsha like manje uyashumayela as much as ingene ngale dole ye comedy but then in the midst of it uyabona ukuthi manje kune revelation evela eyenzakalayo in it nakubazalwane
yabona
so ke sizoya kuyonaka imbuzo kanjalo because bakhona abalaleli abafisa ngempela ukuthi as be anda kangaka bekulandela nabo bakhanyiseleke ukuthi ke ngubani and also of izinto ke odlule kuzona and also nje ukukumisile as manje sewaziwa eskis almost umhlaba wonke
yes
all right so ke bese aqhubeka ke lana ukuthi ke udabuka endaweni yaseyo
empangeni
empangeni
ngiyathanda ungena kancane nje kulento obuyimenishina la ukuthi siphila kwesinye isikhathi manje.
Yes.
Ivangeli vele li serious siyakwazi lokho ukuthi ikhunywa impilo yomuntu and it is serious.
Abanye babaleka lisale kude.
Babalekela lisakude. Abantu nje bayibalekela into yeva. Naku kuba serious kwalo. Kuyabenza abantu bakubalekele kwakhona lokho. So kulesikhathi esiphila kusona manje sesimbulelekile singabantu ukuthi into noma ingaba serious kodwa kusho ukuthi ayibhore. Kunomahluko phakathi kwento eborayo nento serious. So abantu uma bezoba sesontweni bephume beborekile kukancane ukuthi nempilo zabo yishintshe ngoba umuntu uyayithanda into emnandi kuye.
Yes.
So noma
abe free like liberty.
Yes, uyabona into mayizongena kahle ingafoswanga futhi ingafakwanga ngenkani ukuthi manje uyaphoqeleka noma lento serious ngaleyo ndlela. Fanele umuntu umenze abe kwi space sokuthi lento uyithatha ehleka, lento uyithatha ejabule. So ukufaka icomedy esontweni akusikhona ukudlala ngali ivangeli. Kodwa ukulenza kube lulu kulamukela.
Yes, yo, what a wisdom.
Yes.
And baninga bayibonayo ke that way. If you am nje bese kubantu abadala, have you ever come across a challenge nakho labantu abadala bek attacka ukuthi uyenza kanjani into enjena endleni kaNkuluNkulu si serious?
Kaningi. And ngiyangibaphendule ngento ethi imvamisa mina ke ngaqala ngokushumayela before vele ngenza icommittee.
Okay.
So I've been preaching.
Ukhona kumbuzo kanjalo.
Yeah.
I'm glad usuphendulekile ukuthi ke it's starting from
ukushumayela.
The foundation of Christ.
Yes.
And then okay.
Yes, I'm a born again Christian.
Okay.
So ngiyayimaphendule ngokuthi nike nake yini ukuthi i-youth isikhathi esiningi umuntu uma uthi yindaba ongasindisiwe awukholwa ngani. Imvamisa abantu baye bathi ayi mina ngiyosindiswa mhlase ngimdala. Noma mina lento yokholwa ngizoyiqala sengikhulile oba manje ngisemncane
isabanjwe izinto mhlawumbe
yini indaba ba engqondweni yabo khona into ethi lento eyabantu abakhulile yabantu abadala ngenxa yobu serious nengendlela eshunyayelwe ngayo kanti akusiyona yabantu abadala lize lithi iBhayibheli ithokoza umuntu omusha ebusheni bakho. So uyabona ukuthi uma uyithokozisa ngoJehova usemusha shothi nabantu abasha lento iyababamba bahlale kuyona. So uma umuntu omusha uzomnikeza as though fanele manje azayigugise ke manje agqokise kagogo vele uyamlahla ngoba uzothi ay ake ngiqale ngiphileke
ngibe mbusha
ngibe mbusha
understandable kodwa yabona ukuthi they have a point
kodwa ingoba ulishumayele wena ngaleyo ndlela ubona.
Yes. So it's understandable ke ngokubona kwami ke we thank God ukuthi ke uNkulunkulu ke kunobuhlangani endlini yakhe and indeed bayafakaza abantu abasha ukuthi bayalalela ama video ama clips and futhi bayafunda kakhulu bayaphenduka abanye egameni lenkosi. So we're going to take iclip ke enye and then after that okay we're going to take we're going to go to a toll and then carry on ne clip and then guess siyaqhubeka ke after that ne interview yethu ke noma ke nje ngithi nama comments abalaleli bayona ke MUT Interfaith.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Goba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Goba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12. You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Kodwa yini ufana ngamahlashi? Eh, ufana zangichazele kahle.
Yana.
Hello.
Yeah, wemalibongo igama lenkosi.
Ngakulinda ke mfundisi. Wa ngilindisa ngahlala ngithi afungathembekele kodwa mgcotsho yazi
cha phela ngalelanga angithi into esasoyihlangana lafana nami ukuthi sikhuleke manje wena wasuke wathandaza khona lapha efonini ngabona isinto mana we mali bonga awungitshele kahle yena ngizwa ngempela enza kalo lapho nge strike
ayi mfundisi angazi ke noma uyabuza noma uyasho ukuthi kune strike
ngeke kuthi uqali strike wena lapho ufika nje emsebenzini sikwenze njani
impela mfundisi ngiphethe imbokodo nje kumanje ayithi abatholeli
ayi mali bonga mfana wami cha ehlisa umoya mfana how sikhohle wena ukuthi thina phela asibambene ena nenyama negazi
sibambene nani ke pho
sina sibambene nomoya
mfana nawe Kumali bonge usejwele ngalondlela umgcotsha ukuthi sekwazi kubuza nemibuzo back hayi cha shame
udiniwe
sibambene nani ke pho hayi
moya beka phansi ilokhuzana impokoto leyo
Eyiwasiza mfundisi yazokhenisela sithandazeni manje cishe ngabambana nenyama negazi khona la asikhuleke
hayi bengisho phela ukuthi asikhuleke manje cha basikudele sozi sithandazeni manje manje manje
okay mawusho njalo ke
how
hebo malibomo malibomo yinde
hayi mfundisi nanitshe singathandazi wena
hayi mana okay okay kulungile khuleka ke siyamthandaza thandaza nokulungile
Oh God, listen to me. Listen carefully. Be careful. Be careful. Oh, I see blood. I see blood now. Now, yeah, this is.
Aibo, aibo. Mana malibongwe, malibongwe. Solo kupaza miso kwa mama.
Yin man.
Ikazi leba lolo kulima ngalo match.
Ikazi lemba na jengo semela pala.
Oh, okay. Solo kupaza miso kubeya kubeya.
Oh God, I am not good. I am a sinner. He died because of me.
Aibo, mana. Eh, malibongwe, malibongwe. How? Uchin match.
Ngikhuluma ngemvana ngani yafa ngenxa yethu
oh hey kuthi nawe uyangidida uyazi ngicelani ngicela fana umvelo uthandaza ngesizulu ngiyakucela nje fana wami awuthandaze ngi angazi nguzo njalo wena uthandaza ngesizulu uyakwazi kodwa kodwa awuthandaze ngesizulu fana ngesizulu
awukosi siyathandaza khuphuka lapho awukhuphuka lapho wethu ungangenzi silima ngiyakuthanda ushini wakho awenze phela ushini webusiso awenze
malibongo malibongo
hayi ngeke icon icon how old is my malibongo How old is he?
Yo, no, umalibongwe ungamnika wena iage ukuthi ungakanani kodwa ke.
Kodwa ngicabanga ukuthi it's not about it's about the character nje yamalibongwe.
I character nje but he's a man ongakathathi.
Oh,
it's
okay.
Nje, it's a
kitchen ibanga.
Ngeke fana nami ngathi akulungile ukuthola. Ngiyacela yazi malibongwe ngangishilo kodwa ukuthi ngifuna sizodiscussa le ndaba yomkhuleko wakho fana nami ngeke.
Oh ayengiyakhumbula mfundisi
ngeke malibonge ehna asilungiseni mfana ngeke asilungiseni ngempela yazi ukuthini asizini kanjena ke kehle vala leso strike njengamanje
mina mfundisi
yeah
cha mfundisi phela ngeke sisayifuna imali yethu
iyeke phe indaba ye strike usami uzokhuluma mina naye uJohn ngizokwazi ukukhuluma naye
cha mfundisi asebe siqhubeka ke thina uzosifika
mfundisi is losing it
inamba kabahlasa
sengidela umfundisi enyameni
ah yomahlasa ke
lo ngeke ungangeni ugcine nomuntu
awushumi yaleso lapho wethu
asikuthe like mahlasa Ay umfana wakho angazi ufuze bani angimazi ngempela ukuthi ufuze bani
Ah ngosh yes this animal bug
Hey inkosi impela Only God knows ukuthi malibonke ugcine enze njani Kodwa ke umuntu njengomalibonke sikhona mhlawumbe ithoba lokuthi aphenduke nje mhlawumbe ukuthi ne abe serious aqinise amabhawodi ke
Ibanga lide lapha yana. Yabona umuntu njengomalibongwe, umuntu okhona ophilayo.
Mhm.
And enye into abashaya abantu abakanje yana ukuthi ngalesikhathi fanele akhuzwe umfundisi usuke emthanda kakhulu futhi khona izinto ayitholayo angakwazi manje ukumkhuza kahle. Ngoba akafuna baleke phela yabo so umkhuza kodwa ube umgona ehe uyazilimitha njengokusho nje so abantu abanjalo bakhona kodwa siyabalimaza ka abantu abanjalo ngoba bahlala benje angithi uyamonti akashintshi nje inxa yokuthi
that is why ngikhathazekile ukuthi kodwa wozibona nini umalibongo engathi bangamxebula kancane kubafundisi bambeke kuma elders azomdisciplina nje ufundise ngekho
ya inkinga ke yabona abazalo nabanjalo once wamkhombisa ushintsho olunjalo akanqeni ukuhamba noma asabise ngakho ukuhamba ukuthi yazi la ekhaya mina ngifika la ekhaya kwangenje uyabona
khona izwi elithi kuyeke kukhule konke nokhulu
mhlawumbe
sekukhulunywa ngabo malibongo ukuthi mgcineni mhlawumbe inkosi yokukhumbula ngelinye ilizwi
ayinto yakhumbula indodana yolahleko uma ibuya ekhaya kuthiwa indodana endala yaba nomona mayibona lo omusha
yes
ngenxa yokuthi kade yafika la ekhaya so I understand mase kukhona abanye abantu abafika ababuya ezweni elikude asebezo treatwa special yena kade ekhona so uyacabanga umalibonge ke mangathiwa manje sekukhona umuntu othatha isikhundla sakhe noma sekhonto treatwa njengaye ukuthi usezoqala manje athi anakade ngafika la ekhaya uyabo bayayidala ke inkinga the chaos nje so
doing
ukuthi nokuthi kwakwenziwa yithina la thina kwakungenje yeah
so I'm let's just go to Incandweni Christ bethi ke ngizokwenza okusha and then we'll be back with the Osimunye right here in MUT Radio Shape and on the future.
Yeah.
There was England and Christ Ambassadors. Our timing right now is 37 minutes after the hour of 11 right here in MUT Radio Shape and Own the Future. Usa konage o Simonye, the church boy, obe konage, usuga ikalili interfaith table right here in MUT Interfaith. Ngiyathanda nje ukuthi ngimbingelele, ngimamukele. Now it's time for the comments. And also, if there is any show, angafisa ukuthi ke nathi sizobusiseka ke kuyo, uzokwazi ukuthime emezela ngasekugcineni. Okwamanje nje, ngiphethe ukuhlala ama comedy before ngwaqale nje ngifisa ukuthi ke ngimamkele again ngiphinde ngimbingelele.
Yebo ke, sanibonani kwabafikayo. Lokhu sila.
Asikanyakazi. So ke, umniningwane yeza siyambuka la walisi presenter. Nani ke ngizonenza iqiniso ukuthi ke nithole ningwane ukuthi ke ofisa ukuthi ke naye abusiseke kokade kwenzeke emsakazweni uzokwazi ukuthi ke amthole kanjani. So we have Untethelo Manzini la wasemangozi. Unombuzo ukuthi ke ukholwa kuyishintshe kanjani impilo yakho wagcina sewufinyelele kule zinga okulo manje lempilo.
Yo. Inamandla leyo nto ngoba uyabona ukuthi already usene understanding ukuthi ngiyakhola ukukholwa.
Yes.
So that
yes.
is good. Mina ngasindiswa 2007. Mm. Ngangisase high school at that time I was doing grade 10.
Yes.
Uma ngisindiswa kanti vele kunento yobizo. Angithi kuthiwa ke many are called. You are chosen. Angikho ku chosen mina ke. Ngilapha ku many are called.
Okay.
So lukhona lo lobizo ke lokushumayela. So uma ngisindiso I think it took a year or two ukuthi ngiqale ukushumayela. Impilo yami yashintsha nje from the day kwakungathi uNkulunkulu ngilindile ukuthi ngisindiswe ngalesi sikhathi. Ngoba khona wa finally iqale vele yenzeke. So impilo yami iyashintsha from ukuthi ngiziphilele mina njengomfana okhula nje nabanye abafana too ukuthi now I'm worried ngempilo zabantu.
Okay.
Sengumuntu manje obuka impilo yomuntu ngibe worried ukuthi yazi lo muntu yayidingi inkosi lo yamuntu. So sengihlezi nginaleyo impilo yami yashintsha lapho ngaqala ngaphilela nje yena. So ukuphilela uNkulunkulu kukwenza ungayinaki izinto eziningi ezihlasela abantu abangangawe.
That's powerful.
Ucushe ungabonanga ukuthi sewuqushile.
Hallelujah.
So ngaba nezinto eziningi engavikeleka kuzo ngangadlula kuze isikhathini sami sokukhula.
Yes.
Abanye baye bathi ke eyi wajomba. Ngithi kwangisiza.
Ikho sakubambile khona lapho khona.
Kwaba isikhathi esihle ukuthi ngibambeke ngaso ukuze namhlanje ngikwazi ukwenza inqume engizenzayo ngibe lendoda engiyiyona. So ngingasho nje ukuthi kwa impilo yami kwayishape ngendlela eright kabi ukusindiswa kwami.
Amen.
Yeah.
So ke sinomunye ke la uNethemba wakacele owaseresi ke yena othena uyathanda ukuthi ke abuze. Cause naye uyalandela and also uyabusiseka kuseyashoke na ukuthi uyabona ukuthi umzalwane and lesi strategy lesi wasenza kanjani because kwangeke kuze kube lula mhlawumbe ukuthi ushumayele ngalendlela yini inspiration yakho eyakwenza ukuthi ushumayele ngalendlela.
Yes yabona ke ilento bengithinta ekuqaleni yokuba serious
ekonzweni.
Nami ngathi uma ngisindiswa ngangingenayo lento ye comedy. Mangisaqala ngangi serious ngalolu hlobo.
Yeah.
Hayi indlela ngangi serious ngayo ke ongeke wenze lutho ke.
Yeah.
Yabona. So ngabona ukuthi yabona ke leli vangeli ngendlela ngiserious ngayo. Inamadla into engiphethe kodwa ingeni kubantu.
Ngeke ziyamkeleke.
Ngenxa yokuserious bayo.
Yes.
Ngifika kubantu sengumuntu oshubile. Already sebeyangisaba, angisangeneki abasakwazi ukubuza lutho. Sekuyimi nje. Uyabona. So manje kube nzima ke ngihlale ngithi ayi man yenziwa kanjani lento ngoba fanele ingenile kubantu phela ukubaluleka kwayo akusiyona ukuthi ibe namandla ibukelwe kude kodwa ukuthi ingena kanjani kubantu. So kushuthi uNkulunkulu wayenza kwaba revelation. I remember the very first video engayenza 2018 kwakade kukhona ivideo yayitrenda vele einkundleni khona usisi mhlawumbe nje ikhumbula owayithi ungidividiyelani manje.
Oh yes.
Yes, yeah. That was my very first video engayi imitator but ke ngishintshile ngayenza yaba yisermon.
Yeah.
Ngoba i video ngakhumbuka ngisemotweni ngibheke emsebenzini. Ngafikelwa ile yanto ngase ngifikelwa i message ukuthi yazi iyabuza incekukazi yenkosi. Yebo, so ngayiqala ngendlela yentshumayelo ukuthi amakhosi abawuphendulanga lombuzo, abaprofeti abawuphendulanga. Akekho abapriest abawuphendulanga. Umbuzo othi ungidividiyelani manje. Uyabona? Ngathi ngangcono ukuba ungidividi izolo. Noma uzongidividi yakusasa kodwa ungidividiyelani manje. Uyabo. So yashintsha nje the whole thing. So yaqala lapho ngabona abantu beyithanda bethi ayibo. Yazi khona into enamandla la kodwa this is very funny. So yaqala kanjalo.
Yeah, uthatha i trend vele abanamathele kuyona and then uphinde uzofaka futhi nendaba le yenkonzo.
Yenkonzo. Yes.
Very powerful. Ubuza umbuzo uthi awufaneke one of ama artists ama gospel artists from Port Shepstone uwane Lushab uthi ke ngicela ungibuzela ukuthi yini le eyamenza wabona ukuthi awakhe ama comedy ahluke kunamanye ngoba akhe mengwabheka ajulile ngasenkolweni nokuthi yini lena ehlezi imgqugquzela ukwenza kangcono njalo mayithola ithube stage.
Hey siyami. Yabantu abangazi nase stage lapho.
Yes.
All right. The foundation ye comedy yami is i Christianity kuqala. Before abantu bahleke u Christ kuqala.
Yes.
So mina mangithatha inspiration ngisuke ngikahlahla it's like umuntu oyoshumayela ngisuke ngidinga kuNkulunkulu ukuqala into. So akuhlekisi mina kuqala ukuba uNkulunkulu onginikeza into engizoyisho.
Oh yes.
Ngoba phela njengoba edala abantu nje uyabazi ukuthi yini ezobakhethaza. Yes. So
ngeke.
Ungeke catch. So ngifuna ukuthi ke i foundation vele kusuke ngesikhona ukuthi ngizama ukuhlekisa kuqala but kusuke ngizama ukuletha uNkulunkulu kubantu bese yena enginikeza indlela yokuthi bahleke.
Yes.
Yikho ke kuqondana kahle. I comedy ke inkulu iningi. Kodwa imvamisa abantu baye bakhulume ngamazwi ahlabayo bafaka amazwi othola ukuthi ish akulaleleki manje uyafuna ukuhleka kodwa usubanjwe ivangeli. Uyashuthi yazi lo muntu uyahlekisa uyabona kodwa manje inali igama
lakhe kuyicompromise komunye
compromise uyabona omunye uthola ukuthi uhleli lapha kwi audience umfundisi.
Yeah.
Manje wena bese uvela ufake le yagama bese yasho ukuthi khona abazwane bami la babe ngibona sengiqeqebuka la. So hey, i comedy kanjalo bakithi unfortunately kulabantu esibukela kubona nabakhulu vele ibona abajwayeze i comedy ukuthi ibe namagama ahlabayo.
Yeah.
Nanokuthi ke i psychology ithi abantu bahleka kalula amakhono into ehlambalazayo.
Ish.
Yeah. Iba njalo i psychology. Yes, kufanele ukuthi yabo nje umuntu uma ubona umuntu ewa akukhulume nje ngetelulo umuntu wehlama iitebhisi ngeke uhlezi uze umuntu uyahamba kodwa akahawe phela uyabona iitebhisini ungazobhekele kodwa ulimele njalo lo muntu
uyabo.
So khona izinto einjalo ukuthi into ehlaba iyahlekisa at some point. So yeah, abantu basebenzisa lelo thuba ke.
Yeah, the sinayeke na kanjani ke uSimunye la engine zomsakazo. Uyasinikeza ke content nje usinikeza nje umongo ngakuphethe ukuthi ke ngaphezulu kwakho konke the foundation is God as engumntwana kaNkulunkulu naye esebenzisa ke ithalente alamkelisiwe ke inkosi yenkazimo lengancikile kokwakhe kodwa kukona konke esizwa inkosi ngakho konke. Siyathemba ukuthi ke nathi sizokwazi ukuthi siactivate cause iyasithinta sonke le ndaba ukuthi kubalekile ukuthi gxilisa amanetha ethe enkosini ukuze izokwazi ukuthi izithelo zibonakalise cause uNkulunkulu wethu uNkulunkulu onobuhlakani uNkulunkulu ke futhi lithi ke masihlakaniphe njengeenyoka sibe mnene njengamajuba and lo character le character of Christ esibonayo ke nakanjani kuyona uSimunye Church Boy osakhona ke la endlini zomsako. Sathi nje the final video and then after that usiyasinikeza ke imniningwane mayelana ke nama shows azoba khona.
Funda ke basalwane encwadini yamakhosi esibili, bamba amakhosi esibili. Take it down my son, take it down. Ukuthi ngifuna uma sifunda le sizwane. Hallelujah bangcwele. Chapter number 3 wakhona ke o verse 2. Thembi funda mntana.
Wathi kungagoraga muntu. Basawa.
Yeah.
Inhliziyo zabo zalimala kakhulu.
Thembi funda incwadi mntanami, funda leyo ncwadi.
Wathi kungagoraga muntu.
Yebo.
Basawa.
Enkosi yam.
Inhliziyo zabo zalimala kakhulu.
Ah, kodwa Thembi ngingenze njani ukuthi ungiphindele lona leli verse ngoba ababuzwa labantu, come on. Wathi kungagoranga muntu. Bashawa. Inhliziyo zabo zalimafunda Thembi. Bawuqedile funda. Yashidu. Balabeka. Baba izwi lakho le. Impela akukoranga muntu Nkosi.
Yeah, that video.
Oh God.
That was a reaction video. Yeah. What was happening was kwadlala ibhola.
Oh yeah.
So sometimes sends out content based on those current affairs.
The trends, yeah.
Yes. So kwakade kudlala amakhosi lapha. So well, ngazi noma nel understand I knew ball, but kuleya game they just had to win. Because
oh.
Even it draw meant ukuthi bayahlulwa ke.
Yeah.
So bahlulwa bengashawanga. Yeah, so bahlulwa bengashayile. So that was the thing ukuthi yabona kwenzeka isimanga into singayazi namhlanje.
Kwa nje bashawa.
Yabo. So
I
Themba uzobala.
At the same time uThembi was also trending after ukufunda kwakhe look yeah. So ukuhlanganisa because that's my whole thing creativity comes there. Ukuhlanganisa izinto ezihlukene ezitrendayo on their own and then fuse them but also fuse them nge content yami futhi ngingashintshi originality ukuthi no sisesontweni
futhi. Oh yes.
Yeah.
Yes.
So yeah, that was it ngaleyo video le.
Thank you so much, Simunye. Ay, Simunye.
Kakhulu. Yabona ke lelo igama lami elisebhasini likheli.
Okasikhakhane ke uchurch boy osakhona ke la endlini zomsakazo zetolo and then game esasinikeza ke the word of wisdom and also lights holakala khona and also ukuthi ke yiphi ke ishow ekumele ukuthi sibe ready for yona nini ngwani yalandela.
Ngiyayithanda ngempela. Ama Piano Jams, killing it on MUT Radio. Shape and own your future. You're listening to MUT Radio.
Now you can't even hear God speak to you because you didn't have a breastplate on. The Apostle Paul says holiness is your breastplate.
Our time is 45 minutes after the hour of 10 here in MUT Interfaith with me, Nobuhle Koba. I really appreciate abazalwane that are confirming ukuthi ke bahlezi nami nje.
Catch Nobuhle Koba on MUT Interfaith every Sundays from 10 to 12.
You're listening to MUT Radio. Shape and own your future.
Our time right now is 51 minutes after the hour of 11. A time before imniningwane ke yakhe uSimunye esakhona la endlini zomsakazo. Ngiyambingela ngiphinde ngimamkele ku MUT Radio.
Yes, siyabingelela futhi. Angidedele nansi into la ishow elandelayo. Engizobe ngikuyona. This one eka Nonto R. She's also a very good comedian.
Yes.
So izobe khona ke eThekwini lapha eSun Coast kune globe lapha yana ibizwa ngeTsoko club lapho eSun Coast. So umhlaka 14 usuku leyithandani February. Usuku leyithandani thina silo kuyothandana lapha kodwa.
Siyohleka
siyoziba futhi kusebusuku ke lapha so uzobe sebethandanile abantu banikezana wonke lawo ma flowers lawo ongatholanga naye azothoba inhliziyo sizohleka egcine nihleka sonke.
Okay,
yeah.
And then mhlawumbe imali and also amathikithi bangathola phi?
The name of the show is Comedy Meets Gospel.
Mm-hmm.
So enye into leyo it's very relevant to me as well. Kodwa ke lapha web ticket ayatholakala Pick n Pay.
Okay.
Ngithola yena wa boxer futhi web tickets. No, a Playhouse at the moment awekho kodwa akhona eSun Coast.
Okay.
And then yeah, so also online ikeke go web ticket yawathola from yes. 300 rand per person. Bese ke kanjalo kanjalo but siyaqala ngo 6:30 ntambama umhla ka 14 I think yobeku Saturday.
Okay.
Yes. Yeah, sihlangane khona nabantu bakithi.
Okay, thank you so much. Ngicela ukubuza umbuzo othe before nje banike imininingwane yakho. Nkosi yami. Akwenze ukuthi usase lapha stage kube kufika ukuthi ihleka nje usenza yona
icomedy. Comedy is a gift. A comedy mawusula phayana nawe usuku icharacter.
Okay.
Mawusuku icharacter. Awuphazamiseki.
Mhm.
Awuphazamiseki. Kuyenzeka uhlekeke. Ngoba khona into evuka use stage.
Uh-huh.
Yeah, uthola ukuthi ngiye ngiprepareile ngoba usuke wenza phela into iprepare.
Oh, okay.
So uthi usho into iprepareile bese ilenda ngendlela ehlukile. So, my leg.
Yes.
And then bese kuvuka okunye. But ke ngenxa yokuphela awukwazi ukuthi bese kuba wena ohleka kakhulu lapha ya. Bele uthi uthi bese uphinde ubuye. Uyabona.
Kodwa ngathi once uhleka so uphethe isisi lapha kuphi. Okay, ngicela imininingwane yakho mhlawumbe kwabathi ke sithandile. Usimunye siyafisa ukuthi ke simlandele mhlawumbe ngamakuthola kweziphi inkundla zokuxhumana.
Usimunye church boy enye into ebaluleke ngaye uyasebenza as an MC.
Oh, okay.
That is actually now my main thing and focus ekuyona. Imshado. Mina ke angithi MC-ela kwasani.
Oh yeah.
Angena ku MC baby shower mina.
Oh okay. All right.
Ngihlangene uthi ngifandombazane la. Ngiyabona.
Unandisi.
Yeah, ngireveal gender manje mina la.
Yo yo yo.
Prophet gender. Uyabona. So ngiphatha uhlelo from leyo nto leyo ngiye phezulu emshadweni ngisha imncwabo ngimbula ngisha amatshe.
Oh, I'm unveiling.
Uthi ushone nina ngihlangene mina. Mbulitshe manje uyabo
Mahlangene nje abantu na uzoba khona
la kuhlangene abantu khona kuhleka ngisho umuntu phakathi.
Oh yes
nina niyadlala nje
siyabonga Nkosi yami kwaphela uhleka noma kufike
uhleka noma kufike so ma ufuna into yakho nje noma kumncwabo ukukhalwa kodwa ma ufuna abantu bethu ukuthi wazi ukuthi ubiza abantu uyabona into yakho ihleleke uyazi ke mina into yami always clean angihlamba lazi nakancane and also on Instagram ngiyatholakala @simunyechurchboy on Facebook simunyechurchboy comedy TikTok simunyechurchboy yilapho ke okwazi ukungithola khona ma ukuthi uyafisa ukungibhukha ikhona inumber futhi ye WhatsApp where you get me
069-816-6537.
Yes, uzothola ke lapho ke usizakala kakhulu bese uyangimema.
Hallelujah. Ngicela nje ukuthi kube nje iminithi elilodwa ke manje lokuthi nje the word of wisdom abafundi babuye esikoleni so nje nabo sibakhumbule after everything iminithi nje and then siyavalelisa.
The word of wisdom ngathi ungayithola umuntu one wisdom.
Unayo, unayo. Usedawule right impela.
Nobone isikole mbijani.
Okay.
Ithi ke into mhlawumbe ngingangeni kakhulu kubafundi bakithi. Umfundi uyazi ukuthi uzeleni esikoleni akenze leyo nto ke.
Okay.
Yami phela
la. Simple as ABC.
Yes. Kodwa ke khona lento etrendayo manje ephazamisa abazalwane kakhulu.
Mm-hmm.
Abantu bayathanda ke mabefika namagama amakhulu bese bespecializer ba ride on the wave khona into ekuthiwa i-religion psychosis aza mangena ayibona
yini malibongo yazi
kunabantu kunabantu asebelimele ekholweni sebelimele ngendlela yokuthi usephumile ufisa nokhipha nabanye ngoba uyitshela ukuthi lento yokholo yalimazana yabo uyakhohlwa umuntu ukuthi ekholweni umuntu uyalimala kodwa kalinyazwa ukukholwa ulinyazwa izinto ezihlasele khona ukukholwa so mawusuyeke ukukholwa usuvumile ukuhluleka uyabo ehe usungahlakaniphanga mawuye ukukholwa uvuma ukuhlulwa so uqaphela ke izinto ezinjalo mawusokholweni kulindele ukuhlaselwa kodwa uhlaselwa yikho kuhlaselwa khona so makuhlaselekileke wena veza amandla akho ngokuthi ungasuki kuko
glory to Jesus amen
you're listening to MUT radio shape and own your future
It's 15 minutes after the hour of 11 time. You go to get kumu and also to appreciate each and every one of you. Obe connect so go 10 up to this hour. I thank God. I thank God. And also nya kulega nje ukuthi ngathi inkosi inganezela okuhle. Nezwi kade likhona ke kule ndawo. Namazwe wisdom akade enzeka kule ndawo uNkulunkulu makanezele aphinde futhi anihambele nje kakhulu as from Monday up to Sunday may the good God of grace be with Jerusalem till we meet again same time same place I'm Nobuhle Goba the host may God bless Jerusalem
this is an MUT radio podcast